Gavumenti erabudde ababungeesa amawulire ag'obulimba agayitingana ku mitimbagano nti internet egenda kujjibwako mu kiseera eky'okulonda. Gavumenti etegeeza nti ekyo si kituufu n'akamu. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga, Dr. Amin Azawedde, asinzidde ku Media Center mu kibuga Kampala n'ategeeza nti gavumenti tennawaako kiragiro kyonna kikwata ku mayengo ga interneti.
The government has not announced or has not directed or implemented any decision to shut down the internet during the election period. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Such misinformation necessarily creates fear. It undermines public confidence and it also risks heightening tension at a critical national moment like this one. The Ministry of ICT and National Guidance remains committed to promote access to information, to promote digital inclusion and the responsible use of information and communication technology. And of course, this we are doing together with the agencies that are mandated to run the operationalization and implementation of the policies under the ministry.
Dr. Amin Azawedde era agambye nti bayinza kujja ku internet kubanga bakimanyi bulungi nti bannansi bagikozesa nnyo era ddembe lyabwe, wabula abakozesa internet eno n'abakuutira obutatambuza mawulire ga bulimba mu kiseera eky'okulonda agakuma omuliro mu bannansi.
Posts have been complemented by ongoing nationwide sensitization through radios, digital platforms, television and direct engagement with media practitioners. Responsible media coverage during elections is not therefore optional. It is essential for peace, public order and national stability. Media platforms must not be abused to incite violence, spread falsehoods or undermine the credibility of the electoral process. The misuse of both traditional and digital media by political actors or individuals in pursuit of narrow interests will not be tolerated.
Senkuru w'ekitongole ekirungamya empuliziganya mu ggwanga, Uganda Communications Commission UCC, George William Nyombi Tembo, asinzidde awo n'alabula emikutu gy'amawulire egitambuza amawulire agatali makakase era agatannakakasibwa kakiiko ak'ebyokulonda nti nagyo gijja kukangavulwa.
Amawulire agasaasaanya obukyayi tubagambye nti ago gamenya mateeka, mugeewale nnyo hate speech. Tubategeezezza nti amawulire ag'obulimba, misinformation, mugeewale nnyo kubanga gatabulatabula abantu. Abatakimanyi, amawulire oba information kye kirungo omuntu ky'akozesa okusalawo biki by'asalawo. It's the raw material for decision making. Information tufuna is the raw material for decision making. That information eyo bw'eba nkyamu nga ya bulimba, abantu muyinza okubakozesa ebintu by'obulimba. Temumanyi kitubakkiririzaamu nnyo mikwano gyaffe ab'amawulire.